Abazali badumala mabethola ukuthi ngikhulelwe. Mabengibuza ngawo ekhaya kwabanzima ukubatshela ngibalekele. Baba nomama ngicela uxolo, umkhohlisi ungikhohlisile. Thintandane ndluma kodwa unina kumele ngiqine mntanami ngikhulise. Ezimnandi ukuthi uyasebenza futhi anginakekela mangakhala ngabe ngiqamba amanga. Sesibuhlungu ukuthi emoyeni akanemeneze, hlale thukuthele nolaka. Mangimbuza ngomkhwenyana akangiphendula uvela nxaphathi yena akafune gana. Mama madoda mina ngiyawazondi zinja, babathi uyasanda kodwa egcineni washiya. Manje ngidlala abafana hambe ngishayisa, ngoba ngifuna uthando luzovala isikhala sababa. Kubuhlungu